defay diklem bayi ay terem te baña wote ben bur budul yalla ci barke sunu sang sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yal nañu yalla xir ci bopam bi jahi jaddu cheikhuna sanusi jaddu cheikhuna sanusi
mami cheikh
jaddu cheikhuna sanusi
oudu cheikh amir fa
jaddu cheikhuna sanusi jaddu cheikhuna sanusi
Ya tu cheikh
on a sa musique
Bon talibul khayal